waxa Israa'iil u ahayd maalin axad ah oo murugo leh iyadoo la xusayay maalinta askarteeda iyo dhibanayaasha kale ee lagu dilay falalka argagixiso. Dhanka kale ee xuduudana, barakacayaasha falastiiniyiinta ah ayaa maqlayay amarada ka guurista ah ee ka yimid Israa'iil ka hor ballaarinta weerar qorshaysan oo ka dhana Xamaas oo militariga Israa'iil ay ku qaadayaan Rafax. Waxa ka dhacaya darafka kale ee dunida ayaa sidoo kale si xoogan saameyn ugu leh doorashada Mareykanka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ka hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas mar uu Sabtidii magaalada Woodward ee gobolka New Jersey kula hadlayay dad gaaraya 100,000 oo taageerayaashiisa ah.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
Wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqal kacab. Markii aan madaxweynaha ahaa, bariga dhexe waxa ka jirtay nabad aan horey loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil sababo la xiriira weerarka Rafax. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa axaddii waxa uu dagaalkan la mid dhigay dagaalkii labaad ee adduunka.
So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor fighting the Germans and the Japanese,
markii uu nagaaray burburka kadib weerarkii Pearl Harbor, dagaalkii aan kula jirnay Jermanka iyo Jabaan, waxaan go'aansanay inaan dagaalka ku soo afjarno duqeyntii Hiroshima iyo Nagasaki ee hubka nukliyarka. Taasi waxay ahayd go'aan sax ah si Israa'iil bambaanooyinka ay u baahan tahay si u soo afjarto dagaalka aysan awoodin inay ku guuldareysato, lana shaqeeyo si khasaaraha loo yareeyo. Laakiin xitaa iyadoo qaar ka mid ah shixnadaha hubka la hakiyey, warbixin dhowaan ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay Kongareeska Mareykanka ayaa ku guuldareysatay inay soo bandhigto in Israa'iil ay ku xadgudubtay sharciga Mareykanka iyo kan caalamiga ah marka ay hubka gargaarka militari ahaan loo siiyey u adeegsato dagaalka ay kula jirto Xamaas. Xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa TV-ga NBC u weydiiyey in Mareykanku uu ka dhowrsanayo la xisaabtanka dalkan ay xulafaday yihiin.
No. We don't have double standards. We treat Israel, one of our closest allies, as we would treat any other country.
Waxaan ula dhaqannaa Israa'iil sida mid ka mid ah shuruucdeenna iyo saaxiibadeenna Islaamiga, sida aan ula macaamilno dal kasta. Marka aan helno war qeexan, waan samayn doonaa, laakiin aad bay u adag tahay in taas la sameeyo inta dagaalku uu socdo. Senatorka madaxa bannaan ee bidixda fog Bernie Sanders oo ka soo horjeeda habka ay Israa'iil dagaalka u wado ayaa u sheegay TV-ga NBC in uu qabo in Israa'iil aysan Mareykanka ka helin gargaar kale oo military.
35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded. 2/3 of them
iyo 5,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa dhintay. 77,000 oo kalena waa dhaawac, kuwaas oo 3 meelood laba ay yihiin haween iyo caruur. Taasi ma ahan sida dagaal loo galo dunidan casriga ah ee ilaa xad uu dagaalku noqday mid xad leh. Waa mid la filayay asbuucan in Joe Biden oo ilaa hadda awooday inuu isku dheelitiro ololihiisa dib u doorashada iyo waajibaadkiisa rasmiga ah ee madaxweynenimo oo caqabad hor leh kala kulmi doono xubnaha Kongareeska ee jamhuuriga ah sababtoo ah hakintiisa qaar ka mid a shixnadaha hubka ee la siiyo militariga Israa'iil.